passion for formation. I have a secret from victory. I'm a victor, a conqueror. Magnificento. Fear not, Mapira.
Mark vibes.
Vita Makuru. Amakuru is a way. Vita Makuru. Aturuka is a way. Aye, 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 aye. Ibihuha cyararangiye umwanzi yaratsinzwe byararangiye ibyo bakubwira fake news ufite amakuru kandi afite gihamya
amakuru yizewe aturuka yizewe
papa ya mai mamba Infasha muru jendo Imamba ya makuru Anyobora munzira Ansimbuti mitegonga hora ninzinzi
Numuragwa witiza Viva kuma na gata
Vita makuru Kacho wambesha Vita makuru
Kachowa mbesha, kitama kuru, kachowa mbesha.